maamulka dawladda hoose degmada Baydhabo iyo ololaha nadaafadeed oo ujeedsiiyay riidan nagu ka bilaacday nadaafada guud ku suubiyeen ana ku mid ah xaafado degmada Hilaa iyo maalmo ku hirsanta ciidda fatriga ololaha nadaafadeed oo usaha qaban qaabay agaasimaha waaxda caafimaadka Faydhorka dawladda hoose degmada Baydhabo iyo waliba qayb ka ah gudoomiyaha ku xigeenka arrimaha bulshada gudoomiyaha ururka bilaanta degmada Baydhabo iyo saasoo kale ana ku mid ah gudoomiyaha xaafadeed iyo hooyooyinka xaafado magaalada Baydhabo anko horeen agaasimaha waaxda caafimaadka iyo faydhorka dawladda hoose degmada Baydhabo Abshir Cali Hussein iyo waliba uga ganacsatada iyo bulshada kala dardaarmay in nadaafada ka dadaalaan
geeka mayba sida caadiga ah una qolola nadaafadeed una ka sameeyeen ee guud ahaan ee nabadgelyada degmada Baydhabo ee ololaan olola mayba oo si isbuulaha dawladda hoose degmada Baydhabo ay sameeyaan si kokaaladaas gudoomiyalka xaafado iyo hooyooyinka degmada Baydhabo oo eedanka ma hadnagaan si xagar laan ah shuruud laan ah inay kala shaqeeyaan marka guud ahaan meel aan eedan ma sintin ee siuna dareemo korneeyo xil ramadaan ka jar jiraa tumla ma saameenaa sheekh shaqalaha gali haddii xiligan roogmay buu xil la lisa ku dhaw ee shaqo fayla la qabaday meel aha eedan ma sintin shaqo fayla qabatan guud ahaan maamulka degmadana si kuma hadnagaayaan ee adduunyada maaratay lankasta meela fadhiinta durgi soo gaadad guud ahaan degmadan Baydhabo bulshada aan ka wada dhaxeeyso marka ma rajaynaa muwaadin walba inuu soo qayb ka noqdo ilaalinta deegaanka degmada Baydhabo guud ahaan ee sidoo kale ee maalmoon hadda maalmay ciidi iyo yala guud jara ee guud ahaan maalmo ciidi leeyme lan kasto oo magaalada ganacsado hadii uu saxaad leh lan dukaan leh ama lan guud ahaan xaafado markaasi oo wadooyinka hasaaran anti ilaaliyaan ee bilicda magaalada Baydhabo anti ilaaliyaan wadooyinka qashan lan kashabo korna ee lan ala lan ka hak shlaak shlaak shabona ee talaabo la ka qaado doona marka guud ahaan ee ma inta kuma hadnagay markale hooyooyinka oo markasta si xagar laan garab garabnin si haayaan iyo inteeganta deegaan joogalka darsan oo si maarta shuruud laan ka shaqeeyo marka eedan ma sintin
dhinaca kala gudoomiyaha bilaanta degmada Baydhabo Marwo Hindiya Aleysa iyo gudoomiyuhu ku xigeenka arimo bulshada degmada Baydhabo Aadan Carab iyo degmeen wada diran dadka qashanka ka shubaayaan wadooyinka waliba iyo ka baagana in la ku wada shaqeeyo nadaafada guud
maadaama hadda ee idifoodan yahay wali fadaan ahay magaalada inta kala inta hadda geey ka soo banaa inta kala dhimagna intii oo maalmo ay iida dhiman qanadi fana fadaan hoob Ilaahay er ee wal uu waajib nasaaro intuu bulshadaana adeegna mar walba ee ya diyaarno ay haduu dawladda hoose u neena ee gudoomiyaha Cabdullaahi Cali Watigniin ku biinyay macalinka hooyooyinkaana gudoomiyalkana gudoomiy ku xigeenaan dhamaantii ogaasimaha in Faydhorka degmada Baydhabo uu noo galmo is haysana ma inteegna intuu magaalada nadiifna abnijeena ka dadaalna nadaafad iyo ka dadaalna ee tan kale anoo hadalkayaan badiyana wal inta kullu dardaarmay ganacsatada reer Baydhabo ee reer Baydhabo xaafado wali san lahaa ee dadku isin aragtan qashanka barnaamijka deediyasan Baydhabo isin leey meel kale min jeedan iyalkinga ku nool iyalkinga dugsiga bahaayaan iskoolka bahaayaan dukaamada hortiyo un waajibna saaran untii qashanka seen ku nadiifin seen ku gaadna laakiin isin qashanka hortiis isin meel munaasib ah in isin ka faryaasan meel ku toosan ku kuusa way seen ku gaaday baawr mar walba ka shaqeeyay
wali fadaanaha in onay dadka magaalada Baydhabo degan oo siib meel raay fiyaalyaalka ka ganacsadaw in iyo linka araga korna lan hortiis gashin yaal aasan dhig ba kashab ka diyaari ama meel raay foosta ka diyaari walko qaaday laakiin adoon diyaarin horta gashin yaal hob lan kooy adiga ka shaqeeytini magaalada Baydhabo balid ee linku shaqeeyna hadda awali awaqifti kul kul ma doonta waylana dawladda hoose haafadoon haagda oo jirooyishu jidatay yaryarna haagan fiyaalyaalkii la kaga naasay in haagan hooyooyinkan jirid magobad marka wali fadaane agaasime lan kasto wasag jidda ka shabaw lan kasto qashinka meel ay dukaan gurtisin yaala in la hagobad iyagoo un kaaladaan laama amniga booliska degmada Baydhabo koriyan in arantaasi noo kala shaqay jareen horta hata noo la shaqay doonaan tanyahay tii meel ay amirta saasan ful
ololowon ku shaqeeyo ka nadaafada oo soo wada maamulka iyo waliba usayay kulku wada fuli doona gudahaanba haafado magaalada Baydhabo.